kuia te tāku ta tuatahi I whakawhiwhia ki tēnei tohu I Aotearoa, ko te mea tuatahi ake ko tana wanaunga tā Māui Pōmare, engari kuraina aia ki ngā whare wānanga o Amerika. Nō reira, te rangi hiroa nei, he tauira mō tātou mō ngā pāinga o te wāwā I te mātauranga, I te kai I te mātauranga, mō tāna taha mō ngā mahi tākutatanga, mō ngā mahi hauora, hāna mahi hei kaitoranga pū, nāna anō I kōkiri ngā take pāna ki te hauoratanga o te Māori.